saba kunzi kusonga zebi ufuzi makagu wa President Robert Wakandale mwenye mivuraba na Uganda wedi mtimo guwa gale nsi yawe ni batu wakano kukule vive evi unikiriza umuni no kusanya ubula mbuwaba na abwe Wakandale vina avyo gedari simbuliza kuhurumba ganyo wakule duwa kaributemu polisi ya Uganda kuyategeza anti ya Christopher Okero atemina mjobu kuwa asatu mwetane ya lumbi esunuri ya gaba early childhood development program school edisangu wa mdivision ya machindi ya mchivuka Kampala na atirimbula abana vana mbukambwe abana abatidwa babadibana Okwirayan Odeke Gideon Eteko Keisha Erungat awamune Ignatius Seru yange nga banobo nabaluwa kati uo mwaka gumu nechitundu n'emyaka ebiri nechitundu okusinzira ku Robert Wakandale agamba nti embeera bweti eva ku bantu abakyawa ensi yaabwe nga n'eddiini baagyesamba nga kale abazadde nabo basaanye bongeremu amaanyi mu kukuliza abaana baabwe mu ddiini n'okubagayisa eggwanga lyabwe
mbadde mbasaba funa omutima ogwagaliza yagaliza munno nga bwe weyagala tobeera na bukyayi kulumba essomero n'otema abaana tugamba abantu mufuna omutima ogwagala ensi yammwe neggwanga teregenda kukoma kati likyaliwo n'emirembe gyonna abazadde muteekateeka abaana mbakulize ku musingi omurungi muteekemu eddiini omuntu atalina ddiini mu mutima gwe atalina kyatya abeera muzibu abeera muntu mubi nnyo mbadde mbasaba abazadde muteekateeka abaana mbakulize ku musingi omurungi buli omu mu ddiini gy'asoma muyigiriza abaana emitima emirungi okwagalana soba na Uganda kwagalane emirembe mu Uganda tujikozesa obulungi tujifunemu
poliisi olunaku lweggulo yakkasizanga omutemu ono bwe yakwatiddwa era bakola buli ekisoboka okunoonyereza okumala okuzuula ekyaviiriddeko okukola ettemu lino